madala wada talada uga cadaalada abniga oo su'aalo la ku weydiiyay lama amaanka garsoorka maamulka gobolka Bakool iyo kan degmada yaa laga gobaday magaalada Xudure xarunta gobolka Bakool wali banaa ku qayb galay qayb wasal duban ee bulshada odayaalka dhaqanka iyo dhalinyara antii uu sidareeri kulanka iyo waliba dadweynaha mas'uuliyiinta su'aalo weydiinay ka saabsan walyaabooyo ku qobadeen adeegyada shacabki oo hayaan aqabado ku jira wala hortiigan in wal ku qobado way oonka horeeyaan caafimaadka biyo amaanka cadaaladda warbarashada horumarinta kaabayaalka dhaqaalo madaxda ayaa dhamaantii si wada jareen ku jawaabeen su'aalo la weydiiyo oo ana shacabka siiyeen ballan qaaday oo markaas ku hormariyayaan baahiyaadsho guud ahaan ee deegaanka ku jira
lamaan dacwoysan isdacwoyaan annii kooshoo la qaabala banaanka la qaabala sharciga xarami waa sharci ugu aan masuubiyow
ma roogna saanag malayaw may buu ahaa maxkamadda degmada in maxkamadda gobolka ibtidaayaa la erey carabi ahaan ballaaw lay wal ballaaw ee galaya gobolka wal ballaaw ee dacwo ballaaw ee horkale la hangalnaya gale degmadana dacwo ballaaw ee ya galaas markan wal ikhtisaasi la erey jaray ma lamaadi oo meesha leeyna tabaxadood leeyin
maasi qorsheysan magaalada weynatay saldhaga badan walin qorsheysana anti saldhaga badan soo bin goobo badan soo bin rugo badan soo bin magaalada xaafado jadhan rugo soo bin walin hordhaan oo horsulinayay walaayar maana ciidamadan yaraayd taas awoodeeda hadda kulay sida tii magaalada ogiin waliba tababarnayn jiray oo toban ka tirsan ciidamada booliska waliba la rajeeyay intiha ka biiran ciidamada booliska baahida sideeda bortadaad waa isku suubsada kormiini gobolka dowladda jarta dowladda waa lagu sugeeyay dowladda waa lagu weydiisay una saldhaga booliska kooxahay magaaladan isku weynatay lankastan titiis meetay linka weelam wadan saldhaga wali baahida ku horeytay inta ciidama leen hel
horta baysada wali linka tala galay siisan ogdin number 1 wali leen haye inuuna kun i dhowrantan ku odaynay meel badan aan odaynay talah ma gaaday wali waha madii hore baysada wali linka kuusay laami lan kuusay laamiga ilaahay reer uu numareen eelboorka number 1 leen haye madii hore laamiga baata ayuu muhiim leen haye eelboorka muhiim leen ku haye baysada hata la haye heeddo kooytay may taray ruulada tan wala araada jiidasa booyda intan jugdu waa soo seen gudbiye 100 qof oo may la raaya seen gudbiye laakin kun kaareka aray wafaday taray oo shacab galay maamul gobol iyo degmo is warsanay kun kaareka shacabka meeli shalmigira la roogay hata dad ku isgurday lambada diidis leey ka saabtay dadka hadda inta la dhaqal bulshada Soomaalida ee qudur degan baysa malku gaado koro lan ku shilin qaba mal araga dagdagaag ma jiro salweele hob eelboorka baata baysada shacabka leey inta miyaane haddii baysadaasi hufnaanga lan weydi lan qareen gudiga ku sii afartay todoba aniba kumbida dad badan kumbida maamulka hatana dadweynaha maraagada ee la warsada hob macquul ah taa saytaan leh is weydiyo gulee baasadeeda ee walay laga sameeyay faday hob la amalan waay eelboorka meel ay ku muhiimsan ma leh hob shirkad bidiid laga saaysad ma leh hatana wal ha qaaday mailer hay maamulka gobolka degmada leh hukoomada gud iyo galanta ka hay baasadeeda
madana sharaxa salaahan dadka weeritaanka lan weeri walaan ka weeri ma haytay gudigaas qaraanka aruri qaraankus aruriin deegaanku aan aruri ICRC aan kooti meha bandhigday in garoonku dhibaato far badan ku jirta codsi uu aan jeedinay jawaab meha nageenaha in garoonku wal ku qabadaayaan bulshadiina wal sheenta hay'adina wal biida marka bulshada hadda hata wal galmalka haayo wal may hordhaan niintaal iyo leeri dabcan laamigan wala iska surimi dadka dhan ogeen maamul degmana mareebna gobolna mareebna dowladana mareebna mashaariicda dadka habiya ay reebadi dabcan dadka jidka dhisaay waaba roogan sheekaba ku rooga walaay guudan horta xakadkaas madinka kooy haani lahay marka meel leh garoonka dhibaatoodu ku teegan baladka jidka kaliya aan furan oo hataa caalamka dhan isticmaalahay garoonka ay garoonki meel la soo bii kora hay'adda fikradaas madashaanti gudi walaalna ka wariyay mahaytay nimo baysas isin haytan garoonkaas walka soo bii kora talaalanka weeray marka gudigi suusi kama qoonyo horta saas wala dadka dhan ka wareeli weydiyay taasa haytay